kulia.
Purchase your tracks today.
Ondoa kila kitu kwako basi tembea. Oh, naangalia nikaweka macho ya bandia. Basi mia mu Tanzania.
Purchase your tracks today.
Asiwezi kungangania.
Purchase your tracks today.
Oh, oh, wiki, wiki, slow down, baby.